From Verona, die. So let's not die. Verona, die. Zico. Vilona die. Zilezna die. Vilona die. Ziko hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku wakuna zileza para hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku wakuna zileza para hey. Huku mambo ni mtaratara hey.
Kusikiza iya unabudi wagwe mbaya inijabidi na didi hostel ni moto ata wakati wabaridi una rusha mikono juse mabuda he did it.
Hey man, watagwan maisha mlim sanjangwan lakini bado yes number one na kupeleka na rada one by one
one by one daily nipate niko studio do we fit the father god me daddy yo ana nipa big tunes indio yo daily wise kize kwenye radio.
Wacha ni kupeleke na rada hey. Kama siyo Yesu umeblanda ah. Wacha ni kupeleke na rada hey. Kama siyo Yesu umeblanda ah.
From Verona die.
Alright.
Selena die. Verona die. Ziko
From Verona die. Zilezna die. Verona die. Ziko
huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku wakuna zile za para hey. Huku mambo ni mtaratara hey.
Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku wakuna zile za para hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Nina Yesu mikwa soko siko baraka za jangwa resa za kokoriko nipate nikiruka kama mokorino na ubiri neno maka poteriko.
He has taken the key from the devil milango zote siko wazi mimi ni kubisha tu a thousand cattle on a thousand hill anajiweza mimi ni kuitisha tu.
On my knees me na go down utanisimamisha mini ki fall down fall down ukinituma I'll go now na ukitaka nitulie I'll slow down
slow down wa shetani me will never bow down niko na Jesus watangoja sana ni go down huku mambo ni mtaratara team niki drop ni matik na hey. Well done
from Verona die so na
kuna zile za para eh huku mambo ni mtaratara eh.